Twava vako dabo tebalina kiddakabo bawulira ekinugwabo nakati baagala kutulogaabo sente sente kati nze zensonda n'obulamu obwange obwange sikyerumya lwaki nesiba ku bantu abalina emitima emikyafu babeera besesa kungulu kumbe munda bakukeneka kino ndeese kirango abantu abo bakwabuzi tobawa byamabyo wesigalize ensonga yo tobeesiganga babbi babbi banyazi bakulindidde mu kkoona embooko zo bazikkube twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafu twabo twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafu twabo maama kye bakola rediyo genda ne waguza kubuulire obabuuza pulinsipo abantu abo batuwalana bitya batupinga bitya batukanga ne balowooza tujja kutya tetugenda kutya kati tuba kuba kufa twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo bawulira ekinugwabo nakati baagala kutulogaabo sente sente kati nze zensonda n'obulamu obwange obwange sikyerumya lwaki nesiba ku bantu abalina emitima emikyafu babeera besesa kungulu kumbe munda bakukeneka kino ndeese kirango abantu abo bakwabuzi tobawa byamabyo wesigalizeyo ensonga yo tobeesiganga babbi babbi banyazi bakulindidde mu kkoona embooko zo bazikkube twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafu twabo twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafu twabo maama kye bakola rediyo genda ne waguza kubuulire obabuuza pulinsipo abantu abo batuwalana bitya batupinga bitya batukanga ne balowooza tujja kutya tetugenda kutya kati tuba kuba kufa bajja kuwulira endongo bano bali bano bali bafutwa bafutwa tebayagala kulaba neyeekolera bwe bakusanga siwuusatu ne bageya mwattu bansobera nze tovulabanga mbeewala nze emitima gyabwe ginkanze kyenkoze ku westoni wanze twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafutwabo maama twaba bakoddaabo tebalina kiddakaabo abantu bafutwabo maama.